on it.
Oh yeah, yeah, yeah. Mr. Heat to the way. This Zambia.
Exclusive from
GuccioWalk.com. Pick it up, showing them that you're stronger. Because I'm not here to unasola. You're a beautiful queen. One day as a puela mami. Never give up. Olo wako siye uyo. Chikondi ni diva. Nibambiri vare singo. Never give up. Olo wako siye uyo. Chikondi ni diva. Nibambiri vare singo. Sikuti ni kusila kwa chalo. Capiamo, never give up. Ni bambiri bari singo. Bakwana walina, please limba mwani. Life's never fair. Chikuliza lionse munga num theater. I know this feeling, it's killing. It's never what you needed. Chibabila bamkosi all day in. But please keep praying all the way in. It's gonna bless you, it's gonna give you a heart. Cause life is a journey, please understand this. Never give up, olo wako siye uyo. Chikondi ni diva, nibambiri bari singo. Never give up, olo wako siye uyo. Chikondi ni diva, nibambiri bari singo. Sikuti ni kusila kwa chalo. Capiamo, never give up. Ni bambiri bari singo. Sikuti ni kusila kwa chalo. Capiamo, never give up. Ni bambiri bari singo.
Pick it up, showing them that you're stronger. Kako wama noti mtu unasola. You're beautiful queen. One day as a puela.
Never give up. Olo wako siye uyo. Nibambiri bari singo. Never give up. Olo wako siye uyo. Chikondi ni diva. Nibambiri bari singo. Sikuti ni kusila kwa chalo. Akapiamo uyo. Never give up. Nibambiri bari singo.
Elmas, Mr. Batman.